kunsomesa mugenda ne mugamba abantu oyo tayimba yekunkumula vaawo mulijjumiza nammwe abalogo ne banzita mufiirwa omuntu bwe bw'obanga onsiimye ojjanga nga ndi wabbali ey'emmanju tunsiimira mpola mu nkukutu abalogo bagaana okumanya tukayana ggwe bw'oba onjagala munnaakuliraanya akosebwa enensiwe eyabeera kuvadda ku jjajja damu mukwata ebitabo era bwekiyo tikigenda kufuuka ku nsi lutambulako twegendereza nze mukwano gwange asinga yono gye tammanyidde ebizibu mbagala nnyo nammwe abalala nemba situula kabbeerabira nkeera n'entabaala emiruka mbanoonyeza ebizimba emyoyo naye muteekayo nnyo omwoyo kanninde mumala okwetegeka kuba sisuubira bbaddiramu ky'onoosi wakirinda olulala laba batammanyi babuuza abaliraanyeewo ntyani baana batwayimba sirina nsonyi nja kweyanjulayo bawonyeteba abalimba olulala yenze semakulu ow'olugave n'eryamani nalyo nkyalirina n'eryabasudde kasangwawo mweyeyitero bbangwira ebisolo teriyo munno ku nsi olimba tukkiriziganye ety olyomu oyita mikwano gyonna gali agaani woddayo bawenje obubuga omunda wandisanga yate ebirala tokkiriza ndi nno ntunula emikwano egiwangadde ennyo gyegyaba nkuseere kyewuunyisibwa naye nnabe mazayo abantu byanfuna musajja atuzisa tuggwawo baana batta obulemu obudde kwafunye alabe ng'ali omu n'ebyekamuddemu ebyetuuyo asooko kino gakwekwekerera waliiraliirako mu nkukutu kyava kunnyula alabe ng'ovaawo awululengaabwebwena ate lyamugambako ndi okola ki ekintu ekyo kimazeewo abantu temunnaba mukyaziika nnyo ndaba nkuma abalinze entaana baye baakola bifuusa obusagwa nze ddakonnabanga mpakana nzikiriza abazaabanyoola akozesa nsaabira bafuulwa nsonga bangi balangwa byabuusanga neegwe banyaza kukuluma naye bw'afuna obulungi omuzira akisamunyazi yekusoonoobisiba laba ensiwa esigadde matongo siyimba baana battunnanga ate mmanyi okulingiriza ennyo gye bujjako omulinda ebirango ku byendaba kisambya eddagala akujaye bw'olabanga asituka n'awerekera kubanja okimanyanga nti obudde mu kulyako akatono kaakati kufuuse kusiiba ekitalo amatabi negakwiye obulevu nze nali nanoonya abalimi munnange yeye yanoonya abaguzi amakungula ne gasukka okunyuma zenenzijankomaawo okumanya oba gwe baana batta okola ki mukkirize situdde mirembe kasita nalimanga mwerolera mwalaba bwe nasaawa essagazi eyali alatta yaawulula basajja be bagenze bisakiro nze musajja wonkozimba emirerembe munyirinda endayira lwakuba nnyumyanga olugero kwe katalijji ly'oliŋŋamba wano waliddaweera essagazi nga bwe twalisanga okujja okusiga okufuuka okusiko fenna tuddemwera okusaka omugezi alimu oba awalala naye ennimiro engatta enyoola seeyanguwa okugittaanya ennyo kubanga mulima mujjukanya amakungula ne gasukka obuzibu olima neyayinga amaddu okujjako okufa okwamangu kwe nninda kye mmanyi ng'empeera kwe sirifa ndisaawa awalala musajja wemmanyi nnyo akasimo okufa njogerako nga nkiddiŋŋana ndabye nkuma abafudde ebintu naye ate ne ŋŋumaalwa nsonga bw'oba okuba musajja munnoolekamu nange sirituula ntendee sevoro imbi na chini chano kwa mumwani njaga la kufuko kusiko ganate mapowa tu keka kakenge na msimba kawago muli jajeni neno kusaka nangeleza sanga barara Sobora, tu go kufanda game Montana, kanjini taka teke densonga, tia wasenze tetu tutelirimbi. Nemukama ya yamba buyambi, netuko makugate nimirotu wakugata wasulwera sima yente singa karangi tincha kalina. Wera wansure no kwevero, ye munange na sulange chitemu, na yende mumaka nyingirirwa, amfumbira liwokuru subo. Watuli mama wako wafuwaza, ngane magato twala buyambi, nebyama kwa bifulo urugero, abakazi wakaru yali nawo. Choka bana batu uzibu, noli mora bingo vayo, ama kungula negabamu umunyago, kalenzi walifuke nanda. Agalenzi geya piko mwinga, gasitu zigensa umubero umunyago, ganatera kubuza wempise, gasimengu uyanga mkona wo. Katibu emba kwa jenzi gitwa kalimo, nginda mungo kukwate, na madani mbulindo kuziba, ngiranzi sako tuko tutono, abaganda bagira norugero. Kabaka tatana ye, agalenza aga ujo mnyama, munange giga sakiza. Ngagikula gavere maganzi, teka faweva ujo mnyama, wanuzewe natiro munafu, omunafu mbutufari anyo. Ndifune kisambwe shirara, nendi mampolanga njimusa, awanafava linde wete, mulinjula mpulute vilimba. Awanafava linde wete, mulinjula mpulute vilimba. Bugango onori alisagazi, nefunyoru kendo kulima, lita mulifuke sagazi, omwana wana miyaro ndaira. Mugenyini lifuke dungu, ngawe twalisango kujia. Kamba ite banyu nyunda ababu wapu manya galima bitu watu mkuno nyabaguzi manekwe nalima na yafana gana webadano musimbio kwa vamu nebagavani la mkukutu abantu wabone kasere kochi bambule sechi banja chiramba nasenga mkuluri echirala katiru alikongo mundu atomu pita genda kumatira nekochi vale mwadevi ayo abara mbala vakeyo usuju Omulala kuliyo ukunja abamumbala bakeyo usuju Omulala kuliyo ukunja Kale bakulesa wendimiro Wovaone kufuko kusiko Wovala wakususo kusika Nebatuka wanonyatiza Nze nakakati nkukuruma Nekwena lima na yono mwenenya Na yeba arule babonsusa Okwa galuku lianga balima Ogangono kwa lio kusiko Nekunyoru kendo kulima Chitamu chifuke shivira Ngawe kwa chisango kunja Utoke utemo kuzimba Na runo runyo wa kubuganga Okuveta wabaranga rumonde Nzenda limba zake toke Kubana temirange nsukusa Ngevi kutambi somba tetwe Mbimbe unyo kwera vira omundwe Ya kuburu nyuru zivu Kwe katari jiri ngamba Situla kanto voku kalira Mpozi inga chitango mugave Achoka tuwekirengi nganga Ndi umura kasanka katono Kasanze keba gazetutuma Singo utono, ebirala mu birinde ruli, bintu ntunoze zifuse nsali Lwe mwole mayanti nanga Sembe kuya kweni nakarama Mujanga ne muyambe memo Kwendi wamfu nyeji sambe chiralanga Jinsa waje msimbe nsonyu Zezangu era bubo muyara Zoso saoli nyeru ansonga Ulanda nezi suro buntu Nubu kujuguli angoli uvi Halimanzira mku wado mulimo Sigezi daja kuumba Uwe mkuburu uti okuka Baba na kutu kunja migongo Uwe mkaka lebo mkusaba Tandi koku nonyo usimo Una sige mele nisoka Zine nene zina kuranga Tulioke tulavato mzira Alija na tuyambo kusaka Tulioke tulavato mzira Alija na tugambo kusaka Tulioke tumubuzi nsonga Jitwali magwe chave kweo Nimbye mutegeta abantu Uwe sula sula kukuruma Maneji mutegeye nsonga Enimiro ya fuke enimiro Batimu sana kwege ndereza Umukwano kusinji mpao Kola wanga we mwari ya kugea Au dubo girengo vau Uolile mela uo kwembu yaka Ndani mkuma wafute lintu Naba mute vana tukwa kumioyo Abarala valwate vai Choke ni miro yo kubugamba Kansi kende seishimara Na yebo wali vawe chintu Njoke pete mugambo mulala Mbati nasengu seye gobero Newe sura sisha uogira kuhu Nyingira chiro ngansawira Nenkera mnumkoko nga kanyonyi Mwevala batate yenye umoyo Mwevali na kumpa vila kuhu Uwe nje wensula kukuruma Umutwe ya nonyi tembe